Ay, yo, yo.
Here's another one. Here's another one.
Mi ñama, 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 ñama. Ay, yo, yo, yo.
Touch, 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 touch.
Udhaifu wangu, ke, 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 ke. Unaleta, che, 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 che. Manifali ya laini, baby chonda yo mani. Kamoyo kangu, ko, 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 ko. Unaleta, to, 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 to. Manifali ya kimi. Baby chonda yo magini Mweza kondosha kufanya kanyaka
nyaka, nyaka.
Sini shalowa mafuta chapa chapa Wembele minyuma kama bata bata,
bata, bata.
Sini shalowa mafuta chapa chapa
Tisa, kusura katisa Kazuri kamwendo katisa Minyama inani
maisha Unapenda oh, kami
Mafuta nshaipaka Ilivyo nona inawaka sawaka Ni ya kuchoma
Ni ya kuko ya bata Mana mbuzi kagoma na kamba kaikata
Nakitaka na mavumba tapata
Sala
mjengia na nyumba tapata
Apa.
Tisijari yawe mtumba matasa Chumba nshampata kayumba umewaka Akitembea kama takikanyak Akiungia kama ndo analiak Akinipea uko mkona magak Gile minyama ndena nimarizak Na kutoka jumpaka chini
Amesima
Na honga tatake nini
Zombe
Unapendaga minyama
Nyama, 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 nyama
Minyama, nyama, nyama
Minyama, nyama, nyama
Nipe nyama kwa nyama
Nyama, 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 nyama Minyama, nyama, nyama Minyama, nyama, nyama
Nyama kwa nyama
Five now.